Wangereza, yari wangereza, safi taratibu kama maji, ala wana kaya. Ndege ya ulembo ye wangereza,
wangereza, yari wangereza, safi taratibu kama maji, ala wana kaya.
Mbae wangereza
wangereza yari wangereza safi taratibu kama maji hala wana haraka yari njege wa ule
mboma
ya mboma ya vijana susila uyombo nje ni mchizame hala wana haraka yari njege wa ule
mboma ya Wangereza,
wangereza, yari wangereza, safi taratibu kama maji, wala wana haraka yari ndege wa ulembo.
Wangereza, yari wangereza, safi taratibu kama maji, wala wana haraka yari. Ndege ya ulembo wangereza
wangereza yari wangereza safi taratibu kama maji wala wana haraka yari ndege ya
ulembo wangereza
wangereza yari wangereza safi taratibu kama maji wala wana
Goma
ya vijana susila ya mponjo ni mchizame Wala wana haraka ya ni ndege wa ulembo
Goma
ya vijana susila ya mponjo ni mchizame Wala wana haraka ya ni ndege
wa ulembo wangereza
wangereza yari wangereza safi taratibu kama maji wala